dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Urakoze cyane Etienne Karekezi, nanjye abakurikije ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangire ijambo ndabasuhuje. Dusangire ijambo ya none yagarutse ku ruhuri rw'ibibazo by'imibanire icumbagira hagati y'u Rwanda na Uganda. Tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri y'umwaka nibwo u Rwanda rwahisemo kubuza Abanyarwanda kongera kujya muri Uganda no gukumira bimwe mu bicuruzwa byajyaga Uganda. Nubwo ari uwo munsi byatangiye muri ubwo buryo, hari hashize igihe gisatira imyaka ibiri imibanire itangiye gutosekara. U Rwanda rurega Uganda gucumbikira abashaka guhungabanya umutekano warwo, guhohotera Abanyarwanda barubamo n'abarugendamo mu bikorwa bitandukanye, kurutambamira mu bikorwa by'iterambere n'ibindi. Uganda nayo ihakana ibyo birego yivuye inyuma, ikavuga ko nta munyarwanda n'umwe ufatwa muri Uganda agafungwa mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ivuga ko abafatwa muri ubwo buryo baba bari mu bikorwa by'ubutasi bihungabanya umutekano. Nibutse ko mu minsi ishize Uganda yahambirije shisha itabona umunyarwandakazi wari ukomeye mu kigo cy'itumanaho cya MTN. Uyu yari kumwe na bagenzi be barimo umufaransa, umutaliyani n'umubirigi, kuko ngo bari mu bikorwa bihungabanya umutekano wa Uganda. Uganda yiyongereye ku gihugu cy'u Burundi nacyo kidacana uwaka n'u Rwanda kuva mu 2015. Ababikurikiranira hafi bagasanga nta burambe bw'umuryango w'ibihugu bihuriye ku muhora wa ruguru mu gihugu, ko ari bitandatu bitatu muri byo bibanye nabi. Amateka agaragaza ko u Rwanda na Uganda byamye bibana neza mu nzego zitandukanye, hamwe nk'abana b'impanga, ubundi nk'abagore b'abakeba. Bizarangira bite rero? U Rwanda ni urwa gatanu mu bihugu Uganda yagemuragamo ibicuruzwa byayo. Muri iki kiganiro dufite abategetsi bavugira ibihugu byombi kuri iki kibazo cy'imibanire, dufite abanyagihugu ku mpande zombi. Muri kumwe na bagira ubusa, mbahaye ikaze mu kiganiro.
Bajyaga
ku itariki ya mbere z'uku kwezi kwa gatatu, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Uganda nibwo yatumije Uganda Frank Mugambage uhagarariye u Rwanda muri Uganda ngo atange ibisobanuro ku ifungwa ry'imipaka u Rwanda ruhuriyeho na Uganda. N'ibiganiro itangazamakuru ritagaragayemo ariko Bwana Ufono Pondo uvugira leta ya Uganda yabwiye itangazamakuru ingingo nkuru zatumye bamuhamagaza. Arasemurwa na Ignatius Bahizi ukorera ijwi rya Amerika I Kampala muri Uganda.
We are seeking three things apart from the general information of why this disruption.
Ati turasaba ibintu bitatu. Uretse ibisobanuro ku mpamvu habayeho uko gufunga imipaka bitunguranye, icya mbere kuba ari imipaka dusangiye yingiza ibintu n'abantu dushaka ko yafungurwa, icya kabiri dushaka kumenya ikirimo gukorwa aya magingo kuri icyo kibazo, icya gatatu dushaka ko twaganira ku kuntu ibintu byasubira ku murongo vuba na bwangu kuri iyo mipaka dusangiye. Twatumye na ambasaderi wacu mu Rwanda nawe kujya kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri icyo gihugu gushaka ibyo bisubizo. Twibaza ko inama zombi ya hano n'iyo mu Rwanda ziza gukemura ibi bibazo vuba cyane.
Mu kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda cyane n'umuvugizi wa guverinoma Bwana Richard Sezibera yahaye abanyamakuru ku itariki 5 z'uku kwezi kwa gatatu, nawe yasobanuye ibibazo bitatu batumvikanaho na Uganda.
Ikibazo cya mbere ni ikibazo cy'Abanyarwanda bakomeje gufatwa, bagahohoterwa, bagafungwa, bakagicwa urubozo, bagafungirwa ahantu hatazwi muri Uganda. Ni ikibazo gikomeye. Tumaze kugira abantu barenga 190 bafashwe muri ubwo buryo. Ni ikibazo kandi kitarabonerwa umuti kugeza ubu. Abandi babafungura bakabazana bakagira ku mipaka y'u Rwanda ari intere, bameze nabi, bose uwa gipoti. Bamwe bagasigaye imiryango yabo, abandi bagasigaye za bizinesi zabo, abandi bakabuzwa uburenganzira bari bafite, bagasigaye abana babo. Hari imiryango ifunze ifite abana bato, nta gisubizo ubonera ku kuri icyo kibazo bamwe bafite bashakishije abanyamategeko bajya mu nkiko muri kiriya gihugu kugira ngo barebe ko byibura bagera kuri abo bantu babo. Na Leta y'u Rwanda ikomeza gusaba tutivanze mu bibazo bya Uganda n'icyo abo bantu baba bafungiwe, ariko twifuza kumenya aho umunyarwanda ari, uko yaba ameze n'icyo yaba afungiwe. Ibyo rero nta gisubizo tubonera, nk'uko nabivuze bakuru b'ibihugu ibyo bibazo barabiganiriye kuva nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahuriye na mugenzi we Addis Ababa imyaka ibiri gushira, barabiganira kumara iminsi ibiri, ndetse arongera ajya kumureba muri Uganda, barongera barabiganira, intumwa ziroherezwa tubishyira mu nyandiko nyinshi, ntabwo ari inyandiko imwe, inyandiko nyinshi. U Rwanda rurabiceceka uretse kubiganira nyine biganira na mugenzi wanjye minisitiri ubishinzwe. Ambasade yacu ibihoramo ni ikibazo kimaze igihe kirekire tutarabonera igisubizo, kandi twifuza ko cyabonerwa igisubizo. Akaba ariyo mpamvu tuvuga tuti igihe tutarabonera igisubizo kuri iki kibazo gihari, turasaba Abanyarwanda kuba birinze kujya muri Uganda kugira ngo tuzabanze tumenye neza icyo kibazo aho kiri. Ubu tumaze kugira Abanyarwanda babaye deported barenze 986. Ikibazo cya kabiri nk'uko nabisobanuye ni ikibazo cy'abantu bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, barimo RNC, barimo FDLR n'abandi bakorera ibikorwa byabo muri Uganda bakoranye n'abayobozi bamwe bo muri Uganda. Icyo nacyo ni ikibazo, kandi nabyo twabigejeje kuri Uganda, turifuza ko nabyo byabonerwa igisubizo. Ikibazo cya gatatu nacyo dukomeza kuganira ni ibibazo abacuruzi bacu bakomeje kugira iyo bari muri kiriya gihugu, baba bacamo cyangwa se bakoreramo ibikorwa byabo. Ibyo bibazo tutarabona ibisubizo, ariko nibwira ko nabyo ibisubizo bizaboneka, niko bimeze. Ariko umutekano wacu umeze neza n'imibanire yacu n'igihugu cya Uganda turakomeza kuganira kugira ngo ibibazo bihari bibonerwe ibisubizo, kubera ko umubano wo ugomba kumera neza.
Ku kibazo cy'ihohoterwa rivugwa rikorerwa Abanyarwanda bajya muri Uganda, bwana Ufuno Pondo uvugira Uganda ati:
Let me make a clarification. We have no policy, we have no practice, there is no witch hunt against Rwandese in Uganda.
Ati reka mbisobanure neza, ntabwo kiri mu ngenderwaho zacyo cyangwa mu buryo dukora, nta n'akagenderere dufite ku banyarwanda muri Uganda. Abanyarwanda baraha bose barimo gukora akazi kabo gasanzwe nk'uko byahoze kuva kera cyane. Nta munyarwanda n'umwe ufunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, nta munyarwanda n'umwe ufunzwe azira politiki.
Nyuma yo kumva ibireka turebe ingaruka bifite ku mpande zombi, turahera kuri amwe mu masoko yo mu Rwanda ku bacuruzi bajyaga kurangura Uganda.
Twaranguraga moviti n'amaproduit nka byose biva muri Uganda twaranguraga, ariko bikaba byazamutse kubera ko ibiciro nyine bibaka imeze ifunze.
Iyo muvuze ngo byazamutse, ubwo murashaka kuvuga iki? Byavuye kurangahe? Ni urugero
ruvuga ngo n'ikintu cyaburaga 2 cyabura 5, nyuma cyaburaga 3,500.
Nuvuga ngo rero niba nkumva neza, umuntu ufite depo ye wavanye ibintu Uganda byinshi ahagaze neza ku isoko
cyane, rwose ahagaze neza ku isoko, bone ugurisha neza kuko afite ibya mbere stock ya biya bya biracyarimo, ubya kabiri nibyo bende ashaka kurangura, ariko agatanga bigifite uburyo yanguye amafaranga nawe aburoko yo guka, ariko ubu ngubu mba bifite ubu ngubu nawe agurisha amafaranga ari hejuru gushaka yagurishaga byajya bisanzwe.
Uri mu bagiye ugaragaruka? Bagiye uryama
ashize nk'iminsi itatu.
Baba sobanuraga ngo ikigo
barakubwiraga ngo subira rero, ntago wamenyaga ngo barakuni biki
mubona byarababangamiye kimwe.
Eh, gusa nk'ubu umuntu avino yavunjishije amafaranga y'amagande ugiye kurangwa, uwaguze itike kujya ugiyegezeho ukagaruka ya mafaranga kongera kuyavunjisha mu manyarwanda urahomba cyane, nayatike yawe kandi ipfa gusa, bisaba ngo utegereze ngo imodoka iva Kampala wende kuzana, ugasanga utegereje nk'isaha yose kugira ngo uzayibone. Ese urumva atari ikibazo? Wajyanye miliyoni ukayivunjisha mu magande, kongera kugaruka ubwo urumva biragusaba ya miliyoni kuyisubiza mu manyarwanda, byakunda se? Byanze bikunze urahomba, nanjye nahombyeho nka 200.
Hanyuma numvise ngo abafite ibicuruzwa byabo bavanye Uganda kugeza ubu ngubu ku isoko ngo birahenze
birahenze kubera impamvu biri guhenda nuko urabona nimba wajyaga Uganda nka muri panaro wenda Uganda ukayirangura nk'ibihumbi bine wayigeze no wenda ukayicuruza ku bihumbi bitanu cyangwa bitandatu urumva kugira ngo ivi Uganda biragoye sinzi ikibazo gihari muzatubariza abashinzwe binjira n'abasohoka icyo kibazo kirahari ndumva ntabwo ari igihe n'abakigize kuko twagarutse turi benshi hari n'umuntu tipe inshuti yanjye wajyaga kurangura inkweto za mangazi yasubiyeyo bwa kabiri nabwo baramugarura ntabwo tuzi ikibazo gihari ubwo rero ubwo nimba yakuze uko ashoboye akayivanayo wenda mu buryo bwa tekinike nayo igeze n'irahenda kubera ko yayizanye nawe mu buryo bw'ibanga sinzi nimba ari ukudashaka ko tuvanayo ibintu
bibaye ari ngombwa ko uhora n'abategeka ibihugu byombi wababwira byuke
nabasaba bakareka tugakomeza uburyo bwo gucuruza uburyo bwambukiranya imipaka kuko abagande bari kuza inaha iwacu turabareka bakinjira nta kibazo niba tureke tugende kuko ibyo tuzana turabisorera ntabwo ari uburyo bwa magendo ariko dukomeze uburyo bwo gucuruza uburyo bwambukiranya imipaka kuko bwari budutunze kandi usanga ari ibintu byari bitubereye byiza batereke dukomeze ubwo buryo bwo gucuruza abagande bazi nimba ari cyo bakeneye n'abagifate natwe tugende nimba ari cyo dukeneye tugifate kuko bizatuma iterambere ry'ibihugu byombi byiyongera abaturage bo mu bihugu byombi dukomeze tubane neza nk'uko twari tubana
ikigaragara cyo ni uko baranguraga Uganda nta yindi mari twongera turashakira inanga mu Rwanda nta yindi tumeze kubona
birabangamye bimeze bite
byari byose byabibangamye kubera yuko nta yindi mari turibuze kubona
ubaye ugira nk'ubusa butanga ku bategetsi b'ibihugu byombi
ngo bakumvikana abari mu kibazo bakagikemura hanyuma tugakomeza tukagendana uko bisanzwe ntabwo twiha tubategereje bariya bo hejuru bakagira ikintu bakora ko n'ubundi uko babikoze ikibazo cyavutsemo niho bakizwe ntabwo turakimenya neza ntacyo tuzi n'ubundi niho bazagikemura dutegereje bo rezilita yabo
tuvuge ko wajyaga Uganda wageragayo ukisanzura ukumva urisanzuye nta kibazo ukarangura nta kibazo
nta kibazo nigiye ngira Uganda rwose
mu bacuruzi bagenzi bawe hari uwigeze ahohoterwa kubera ko yagiye kurangura Uganda
ok nawe nzingiyeho
nawe mugiye Uganda bose ubu rero byahagaze
ntabwo biba byoroshye ariko nyine turihangana tugategereza serivisi ijya dukomeza ibizarangira
ntabwo byoroshye bumva iki abakurikira radiyo y'ijwi ry'amerika
ntabwo biba byoroshye bumva nka twe tuba dusaba dufite nk'aho karushaho kuba twagenda tukazana izo boro tukazigeza ino tukaba twacuruza yaba make tukayungukaho kuva kuzongera kwambuka si ikintu kiba cyoroshye
nk'ubu umuntu yajyaga Uganda agiye kurangura imari kugira ngo abone ukuntu yakoranye hafi ubu ngubu uri gusanga inzara yatwishe ntabwo turi kubona ukuntu tujya hanze kujya kuzana indi mari ngo dukore
mukifuza ko byagenda bite
twifuza ko ababo hejuru batuvuganira bagasaba nyine ukuntu bakongera bagahuza tukongera tugakorana neza tukabona imari
iyo Uganda wazanaga iki
nazanaga inkweto
uheruka yo ryari
hashize nk'amezi abiri
ese wigeze ugira ikibazo Uganda ujya kurangura cyangwa kwinjira n'abagenzi bakagira ibibazo
Uganda nta bibazo twize twagira nta nibwo nayo nanabyumva
bamwe mu bakuraga muri Uganda ibicuruzwa by'ubwubatsi nk'amasima bahisemo guhindura amerekezo
meza mute nitwa Erika nkorera radiyo y'ijwi ry'amerika hano wahashaka sima za Uganda yayibona ziva Uganda
ziva Uganda
ubu ngubu ndazifite ariko ubu ntabwo ziri kuza
ibiciro byazo bihagaze bite n'ibindi bimeze bite
ibiciro byazo aho bafunye umupaka iyi ni 35 urumva genda yigurisha 9 ariko hima iyo bita hima abandi bayigurisha 9,200
ni ibiciro bisanzwe se cyangwa byiyongereye wenda
byariyongereye kuko iyi nayiranguzaga ku 8,000 ni ndaranguza nayiranguzaga 8,000 ubundi kuyiranguza 9
ushobora gutanga komande Uganda bakakuzanira bimeze bite
kandi nta modoka igeje izana sima ishobora kujyayo iyi ngiyi twazanye ejo bundi hashize igihe nyipakuruye ariko ni ukuvuga ngo nyipakurura baraje barapima batwaraho n'umufuka wa sambu urumva barapima batwara n'umufuka wa sambu
nta kintu bongeye kutubwira abaje kuyipima ni bandi ngo
Vanga imodoka yipfiriye mu nzira dipanaje bigoranye cyane kuruta uko yapfira hano Uganda dipanaje bari iba yoroshye cyane Uganda dipanaje yawe iroro kuko na hantu ushobora kugenda ukararugezeho imodoka yipfiriye Dar es Salaam utega bisi ikarara mu nzira ukazagera yezo n'ubundi sangahe saa 12 ngo ni iminsi ibiri ariko hariya ni imodoka yipfiriye mu nzira ndakinga hano nkagenda nkasaba ibikoresho nkambuka agenda bakabikora bakaza ni nk'umurugo hari yarameze nk'umurugo
ni wuhuje amahanga ni wubumbye imiryango nicyo kiza turusha ibindi biremwa byose abantu tugasangira urupfu no kuramba subiza agati mimpembero wibaze nawe bambere kumubano mu bantu
Muracyateza amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika turarebera hamwe by'imibano itifashe neza hagati y'u Rwanda na Uganda kuri mikoro muri na Ekwagira ubusa nyuma yo kumva ko ku masoko yo mu Rwanda byifashe twamanutse ku mipaka ihuriweho n'ibihugu byombi ku mupaka wa Gatuna mu majyaruguru y'u Rwanda ubu bari mu mirimo yo kubaka ibinyabiziga biremereye binyura ku mupaka wa Kagitumba na uhuza u Rwanda na Uganda gusa kubaka ni kimwe kurekura abanyarwanda bajya Uganda ni ikindi bishavuje bahatuye
amadega mujya Uganda
bazegeye munsi munsi
ni buri kanya buri saha tujyari ku bungu niba natukwaba imodoka nago tubize kibazo twajya gitwavano tukagiye Uganda twateje ariko kuri saha nabwo bari kwishyira ko tujya n'uwaguye wacya no ruguru mu mazi bakakwirukankana n'inkoni z'inkoni zikaba zose nta tuvuganira mukora ikintu byagenda tubakarika abantu tukambo yenda bajya hano bugufi tukagenda
abo ngabo bavuga bari kubakumira nabahe ni urwanda ni ubugande
ni urwanda abanyarwanda bari kudukurana nitugiye hakurya
kugira
ngo nitugiye turahura n'ibibazo
wigeze uhura n'ibibazo se
oya twebwe bajya hano bugufi nawe bazo duhura nabyo reka bageze akampani bavuga ngo bahura n'ibibazo mwenda katuve nawe wagiye warateje ukavuga mwenda nzamara amezi atatu yamezi tuyarenga wari uraza n'undi waje guteza aya hakurya bakubwira ngo igihe wari wavuganye nabo cyararangiye abagande bakakwambura ibyo ufite byose bakabitwara icyo kibazo gihari gusa
uyu mupaka mwahahiragaho gute
ubundi hano dutunze n'ubugande gusa hano mu Rwanda dufite amafaranga ariko ibintu byo guhaha nabyo dufite isoko nabyo dufite naha tugomba kujya hakurya kare tujya guhahira mwizi saha gahunga hano kujya mu mvano ngibyumba nge kuzana gahunga shize mu matike bikarahinda cyane ariko ujya hakurya kagura bitatu ariko ibyo bakagura bitandatu umva iyo nereyo sirimu ushiraho matike usange byose bya gucanze ukigira hehe ibuganda ubunubwo wadutangira gute n'ugucungana na mpaka tugiye hakujya n'ibirenge
uduhanda twapanya uvuga ngo kutunyuramo ntabwo bishoboka wigeze utugerageza se
turagerageza n'inkuni zikaba zose ubundi ni kugira ngo umuntu atawe kugira ngo uburare barakurutukanga ukagira
ngo ngo iki
kugira ngo uburare ubwirigwe uragenduka niba ugahunga ugiye kuzana ugacyamu y'ubusamo ukakazana wamara kukazana no kukageza nta n'ikibazo
bibaye ngombwa ko bashyiraho ibihano biremereye aho ngaho
ibihano babishyiraho ariko turabyihanganira nk'ubuye bavuga ejo bafasha ibishimbo hano ibishimbo ntabwo biri gucyaho kandi hano ntabwo wapfa kubona umuntu wo kugurisha ibishimbo ngo niba wasaruye nk'ibiro 50 ubimugurishe ntabwo bishoboka biba ngombwa ko tujya gushaka barwiyemezamirimo baguriye ibishimbo he i Buganda hari utubijyana ejo bafatiye hano haraguriye ibusamo ibishimbo bayamanuye umupaka n'amagare bayamanuye ubu barimo barabasoresha amafaranga menshi kugira ngo bayivane n'ikibazo
hari no wambwiye ngo hari abo bafunze nibyo byo
barahari mu mupaka ni mujyi w'umuntu anabasangaye
ndokuvuga ngo uwajya ruguriye arababona barinze barinze iyo panya rode
abarinze barahari abadasoni nyiragutabani bo baharinze kubakikana ikibazo ariko iyo bibaye ngombwa n'umwe nk'ano n'ukuntu hano bari ishamba no kureba ahantu bahagaze ugatirimuka gabatanga kugenda ugahita
urabona bifite ingaruka ki
ingaruka bidufite nuko ubu ngo ubuhahirane bwahagaze nizo ngaruka dufite gusa ubuhahirane bwahagaze
ikigaragara cyo muri igunze
mpamvu twatwigunze nako ko imipaka babayifunze cyo kandi mahahiro yacu gahakugiye ubugande ubwo none mu gihe bafunze cyo tubirebera nk'abantu babagiye nk'akujya ajya nk'agwanga icyo kiro gitano cyagahunga ubwo tukabacungira ubwo babafashwe nubundi ubwo tukabivaho nkwa ku kwambo na kagare kawe nako gahunga wabambukanye igare bararinyambuye yagiye kuzana ibiro bibiri by'agahunga kuko abana nubundi kugira ngo ashigishe igikoma kizano hirya baravuga ati buvuye he ndavuga ati kimvuye hakujya ubugande
none nyuma yo kukwambura igare ryawe ni ukuvuga ngo ububaye hute
Ubungubu se kanakazi karabuze ubwo no gukora ikiyede bakama igihumbi igihumbi rero mu bana batatu nakumwona gasururu reka da ubwo nakona nako kazi n'inkishaba bari nkuwa wakagwahaye
Abavuze uko babyifatamo bahitamo guca mu nzira zitembewe bisa no kwihara
Ngende umunyamakuru ubuge mu kisiyona urahanyura ute
Nyine ni guca mu mazi Nyine kuko njewe boss wanje akora mu Buganda n'umunyarwanda aracuruza niho ndurabona ko ari ibiryo mfite ibyo muri saa sita
urabigenza ute rero
ndagenda nce mu mazi nambuke mu kugaruka ntibwo biraba ikibazo kudukubita hari igihe bagukubita uri kwambuka uri kuzamuka
bande babakubita
inkeragutabara
ku ruhande rw'u Rwanda
ariko mu Bugande nta kibazo kiriyo Bugande ugenda bisanga
iyo ugeze wowe nta kibazo
nta kibazo ni mukuru nawe ndi kugenda hano gusa ariko uraba urumva rane nanjye sinagenda ngo ndenge indi bariyeri yo hirya
none se ushobora kugira akantu uza kuzanayo akakurya nk'akahunga
igitoki nabyo nabonye nyiragutabara arabikura ibitoki babakubita nanjye nta kintu nazana n'ugukora ibiryo kuko nanjye mba narashyizwe nk'uku kwezi kugira nanjye nishyurwa yanjye gusa nta bindi nanjye mba ndi kugira ngo ndi mu buzima wanjye ugiyemo
buri gihe ujyayo
hari igihe nambuka n'ejo nambutse ako kucyumwe nakajya nambuka
wambutse unyuze y'amazi
n'ubundi guca ku mazi nyine nambuka nshyiye y'amazi
aba bantu turi kubona ni abakinnyi nyiragutabara
iyo haba ni abaturage basanzwe dore na hakurya hariya barabona hari inzira harabamuntu kaguru cyabwo afata hari hakurya buhari hakurya ni Uganda
ahehe hari inzira
urabona aba bantu byikoreye bikoreye ibyatsi mu gishanga kuri uwo mufurege hari inzira dore nk'uriya muntu wambaye iby'umutuku none urabona n'undi wambaye iby'umutuku ugeze ku kintu cy'icyuma kiri mu gishanga
cy'umweru
nuravuye mu Buganda urabona ko ari kujya mu gishanga agenda nyuma
buriya ntibamufata baramumerera nabi
nawe yagushaka uburyo yataha nyine bamufashe nukumuhondagurira ibiti
muzacikayo bizagenda bite
tuzashyikayo none se urabona mbaye zaraya none se kari nta kintu yakoraga yajyaga kuri icyo gitoki ako kahunga kashobora kubaho nawe waba wabona ibyo jana none biracyise tugiye kwicara mu rugo ese nitwicara mu rugo tuzakora akahe kazi ko bizajya natwe ntabwo tuzi bizatera ubushomeri bwinshi mu rubyiruko tuzaniwe ingaruka nyinshi kandi umuntu yayambuka agakikizana ku gatoki inzira ni ingenge kumanuka mpita ifata mu gishanga hano hepfo nkomeze nambuke
urahita utebera mu mazi se
nkandagira mu mazi n'ubundi nambuke
uguyemo se
uyu amazi ni imiferege ni amazi make ntago ari menshi
reka rero umwifuriza urugendo rwiza
nta kibazo murakoze
sawa rero kuraje
sawa
witegereje mu mpande zitandukanye z'uyu mupaka wa Gatuna haboneka abashinzwe umutekano birirwa bakumira bavuye cyangwa bajya Uganda mu buryo butemewe abagize ibyo bakurayo barabibambura ariko inkeragutabara zo ziti
ntabwo turi kubakumira
nuko kujya
kuganira nabo tukababwira ikibazo gihari wakunga ushaka kugenda ukagenda ariko wajyayo ibibazo iyo turabanza tukamubwira ingorane zihari kujya mu Bugande gusa Abagande bo baraza nta kibazo bisanzwe nawe arambutse ni umugande tubanza tukumwigisha nugirayo ingorane ntubishyireho ubuyobozi bwanyu ubwabigizemo rero kandi
barabaza
kugenda nabo twamwirukaho ko turamwiginga twamwigisha ujye mu Bugande kubera impamvu zinizi mugire ibibazo ntihora hakurya ugiye nta kibazo
uzi ko baraza kugwa muri aya mazi iyo turababwira
ahubwo nuko imvura itari yagwa
nk'uyu mudamu
muri ndi wuzu
n'uyu mugabo urabona ko babifite bari babihe
abikenyereyeho
burabikenyereyeho
abihekeyeho
abihekeyeho buriya
ibindi afite mu ntoki ari kumwe n'uyu mugabo tumufatiye amahanga twamubuje kwambuka nubundi yamusagarutse tumusase dusanga arabifite
ubwo nyuma yo kumufata bigenda bite
ubu bagiye kumujyana mu mupaka.
U Rwanda rwo rukomeza kuvuga ko rwafashe ingamba zihamye ku buryo iby'umunyarwanda yabonaga abanje gukora ingendo azabibonera hafi. Bwana Sezibera.
Ingamba zarafashwe za minisiteri zibishinzwe zifatanyije n'abikorera ari abayobozi ku nzego zitandukanye barimo n'abayobozi b'ibanze kugira ngo ibyo abanyarwanda bifuza kandi bafitiye uburenganzira babibone bitabasabye kujya ahandi. Ntabwo ari byinshi, niba ari amashuri, niba ari amavuriro, niba ari amazi, niba ari umuriro, niba ari ibiribwa bisanzwe, ibigori, ibishyimbo, imyumbati. Ibyo umunyarwanda akeneye akwiye kubibona hafi atagombye kugenda ingendo zimujyana kure. Iyi niyo gahunda irimo, nibwira ko nta kibazo kinini kizaba. Ku banyarwanda batuye kuri iriya mirenge uko ari 15 ikora kuri igihugu cya Uganda, ibyo hariho abantu bafite ibyo bakenera by'umwihariko, ariko ibyo nabyo turakorana n'abayobozi b'inzego z'ibanze n'abandi, nabo abanyarwanda bakabigiramo uruhare kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze nk'uko busanzwe.
Hagati aho u Rwanda rurangira bene igihugu kujya Uganda mu gihe abanyayuganda bo bahawe ikaze.
Turutse he?
Turutse mu Uganda tukatona.
Cyonyo he?
Tukatona hano ya kongani ryo wa cyonyo.
Uri umugande utuye he?
Kabale.
Imigenderanire ntabwo imeze neza, bimeze bite kuri mu ruhande rwanyu mu byakiramo?
Kabisa ndiwe ndabona nta kibazo kiretse izi motoka ziviriya kuba zitatambuka. Abarimo abacuruzi bafite ibintu byabo birangirika bibora, bakaba bahatuye iminsi myinshi amafaranga aba yabashizeho, urabona nk'abashoferi cyangwa banyine imodoka baba bahomba. Turasaba Imana ngo abadufashe kubera turabavandimwe ibintu bibishire.
Abantu badutinishaga ibyo twarebaga iki dusanze Kigali ni amahoro ni byiza, ariko iyo ugeze aho kujya umuntu avuga ibye. I don't know.
Bande babatinyishaga?
Iyo ugeze mwakurya uri kuza.
Wowe umunyarwanda?
Ya ndi umunyayuganda. Uganda ni. So, mfite tour company. So, nari ngiye kwakira abazungu banjye Kigali. Baraje barabyama, turikirinze nta kibazo, dusubiye.
Musubiye company?
Ka dusubiye ka bareba hari ukuntu bafasha amarwariro. So, muri rusange. Okay, nta kibazo. Sibye Uganda bavugaga ko Rwanda rwanze ibintu byabo byakagoze by'ubucuruzi, gusa naho ibindi twabagenzi turabona nta kibazo. Ndaje ku wa gatanu nsanga ari imodoka zafunze mburaho guca, kugezaho baraje nabonye aho guca bakangira ingangaza nkagira nkakira abashyitsi banjye.
Uri yumva ute rero kuba
ndumva nishimye bayizawe ni Kigali ndumvaga neza nkajya aho nshaka nkagacupa kanjye neza.
Ugire urugendo rwiza rero.
You
are welcome.
Tuvuye ku mupaka wa Gatuna twakomereje ku mupaka wa Kagitumba mu burasirazuba bw'u Rwanda. Aha naho twahasanze imirongo miremire y'amakamyo ku mpande zombi yiganjemo yari yageze Gatuna gasubizwa inyuma. Uganiriye na bamwe mu bashoferi ntibazi iyo bigana kandi babuza iyo bacira nayo bamira.
Kubona iyi mabadilisho ya mupaka ya boda mbili, sisi kwa madereva sio mzuri, lakini tunasubiri kuona wanatuambia msubiri kidogo, msubiri kidogo.
Urabona izi mpinduka zabayeho ku mipaka ibiri ku bashoferi, twebwe si byiza ariko baraguma batubwira ngo mutegereze gato, mutegereze gato, mutegereze gato. Twe ntituzi neza ngo habaye iki, kiraturuka he, turareba nyine. Ikibazo gishingiye ku kuzenguruka, hanyuma urugendo buriya turutangira tuyinjira mu muhanda. Iyo maze iminsi myinshi mu muhanda, amafaranga aranshirana, inzara itumereye nabi, nicyo kibazo dufite hano. Nkanjye mpamaze iminsi itatu kandi nari maze indi minsi ine Gatuna, icyo ni cyumweru cyose kandi na magingo yasinzi kijya mbere.
Iyo ni wiki mzima na saa hii mimi sijui kitu kinaenda mbele. Sasa shida gari zimeongezwa mafuta, kitu kingine
ikibazo kiriho imodoka zanyoye ibitoro byinshi. Ikindi kandi kuba shoferi kidushegesha ni ukuzenguruka ukaza ukicara utazi kijya mbere. Igihombo ni kinini cyane, haba kuri leta, haba kuri databuja, haba no kuri njyewe. Kuri njyewe amafaranga yaranshiranye, gahunda za boss yari yapanze mu mafaranga, sinshobora kumubwira ibyo niboneye. Kandi boss yongeye ibitoro, nicyo ni igihombo.
Na upande wa boss aliongeza mafuta, na hiyo ni hasara.
Nshuti bakunzi badusangira ijambo, ikiganiro cyanone nahambaye ngicumbikiye. Shimiye buri wese ku musanzu yaduhaye mu kiganiro, ntibagiwe namwe mwadukurikiye. Igihe ibibazo bikiri mu nzira tuzakomeza tubikurikirane tubibagezaho aho bizadushobokera. Mukomeze kunogerwa na gahunda zacu mwari na Bagira ubusa na Huta.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongiye kubashimira. Namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.